ke kgatiso ya motsweding FM. Konka bokamoso.
Wa itse gompieno re batla go utlwa ka tiro e le e dirang jaaka mokgatlho, re bone gore le fedisa yang tshotlakako ya basadi ba ba ratanang ka bong jo bo tshwanang mo malapeng a bone, le gore le ba ema nokeng yang. E le gore go iragala yalo bathong gore basadi bao ba ba ratanang ka bong jo bo tshwanang ba itemogela tshotlakako e kalokalo ya mo balekaneng ba bone.
E teng go iragala thata oswaka, ke fela go ke kganyele gore gantsi ga e buiwe. La o ka re wa re tlang mo pele le tleng go bua, la o ka go bua mo bekeng e ne e tsaye mo malobeng e ka bidiwa e le gore o mongwe o iteile, o mongwe ke tlhakatlhakano fela. Mare le ga o ka ba gore ba gaetso a re tseye kgetse re ye ko pele ka yone, kana a dietse ke a tsetse o ka ya go bula kgetse ka go ira ga ke itse gore a etsa male stigma, gore etsa male shame, gore etsa male dikgetse tsa teng ke be di felela gope. I don't remember, re na le kgetse pele e bitsweng ya intimate partner violence. Batho ba rona ba itewa, batho ba rona ba sotlhakakiwa, dietse tsotlhe tse o ka di naganang, whether ke tsa matsogo kgotsa ke a di je e leng gore iragala psychologically, mare batho ba rona ba abusiwa, ba gaetso ba shapana ka bo bone etse e le batho ba bomme mo le gotetsa ke so se tlhadisang ditlhoka. Re solo fela go batho ba bomme ba kopane ba le babedi, go nne monate mane, go ye ko pele, go nne ditshego, go nne sentle, go na le mathata a bewe hatshe go buiwa yaka basadi ba babedi ba ka nna hatshe ba buisana. Ke so se e leng gore go bua nnetela se teng
e se khabisa ditlhomo tsa iragala. A mme batho ba ba leng gore ba na le maitemogelo ao a tshotlakako e yalo, lebaka la gore ba seke ba ya ko mapodiseng kapa ba sa ye go batla thuso ke go tshaba kgethololo eo ka gore ba ratana ka bong.
Yone ke tota ntsi fela jalo. Sa ntlha batho ba rona santse re ba tshwaragane ba lebagane le mathata gore setšhaba se ba amogele. E be re santse o le mo ntweng ya gore o batle go amogelwa ke setšhaba, o bo o tla gape ka tse dingwe ga godimo gape o tsena o tla ore kana mmeyo o le mme na kwa teng, mmeyo o leng mme wa ka ko tlong go iragala jaana le jaana le jaana le jaana le jaana. Batho ba rona ba tshaba ka ka lereo la seretlere secondary victimization, mo e leng gore motho ba tshaba go tlhare le mo go rona e nna mathata go ba tlhagelele gore batle gore bolelela wa go bidiwa ke mongwe o itseng gore he kana go gale go yana le yana le yana, gore motho ga a tla go bua o bua e le gore yanong o gobetse ko ga go sana monate ope. Ba tshaba ka ntlha gore ra ja jaana le rona ka bo rona fela ntse re le batho ba ba ntseng jalo ba bong jo bo tshwanang. Ntlhela community ya rona re ja jaana ba le bantsi ana mongwe itha go toka mo go yole, so until re fitlhelela tedise e leng gore ba gaetso, ra itseela gore marato ke marato, kamano ke kamano. Mathata a teng mo dikamanong tse tsotlhe, mathata a teng mo marateng a otlhe, re kgone go eme o ntshe lentswe le wena, o ntshe boetse gore ba gaetso mathata a ke na le one ke 1, 2, 3 and 4 ke kopa thuso.
Yaanong le dira eng jaaka mokgatlho gore le thuse go fedisa tshotlakako eo ya basadi ba ba ratanang ka bong jo bo tshwanang mo malapeng a bone?
Re tle re be mokgatlho gantsi re nne le dilo tsa ditere di bitse re reke bo di-dialogue, mo re lekang go bua nako re tlabe re shebile gore bue le community, mme go le gontsi go naane re leka go bua le batho ba rona le ka la botlhano se tlabe re na le dialogue, mo e leng gore re tlabe re bua le batho ba rona ka di-issues tse di ntseng jalo go ba gaetso. Ka naga se ga e le gore kgotsa bona o le lekae kgotsa le kgareba se bo ka ebile se bogarebe gore o ka tsholeletsa motho o mongwe letso ga se botho gotlhelele ebilang ka dirisa lereo le le tlhamaletseng re leka go bua le bone gore ditiro tse dingwe ba gaetse santse re le monteng santse re lwanela gore lehati South Africa mogae mo North West re tsewe sentle, batho ba re tsee jaaka batho ba e leng gore ba progressive ba feletse mo ditlhogong ba ira dilo tse di siameng. A matshelo a rona a re buelele, a ditiro tsa rona mo re tsamayang teng di re buelele. Yaanong ga go simolola go tlhaga dilo tse dingwe tsa gore mang o tlabile mang ka thipa, mang o iteile mang ko kae, mang o ne irang ke boatla jo e leng gore tota bo re busetsa ko morago. Re tlabe re tsamaya di-stepe tse pedi a re ithara ko pele re boela gape stepe ko morago, ka gore re tsamaya re tla re goga batho ba bangwe ko morago gore ba getso ithuteng dilo tse dingwe ga go erwe jalo ga se botho enga kgotsa gone go gogela pelo ga gago dilo tse dintsi a di sobi ka matsogo kgotsa ka eng ga utlwa o imetse tsa feleletsa gago o tsamaye kgotsa ga o gannang santse di utlwane tsa matsogo le dilo ba gaetso ke poelo morago.
Sure. Yaanong le ba ba nokeng yang ga ba le motlalelong batho ba le ba thusa
re bereka thata re na le bo lifeline ke ba re bereka thata le bone ka counseling because gantsi counseling ke kwa ke motho o abuser ke seng yo abusiwa thata le ja no na ka re le bela motho o abusiwa motho ela simola tsa ya tipa go tsa tsa ya nga ba tsheleletse motho mo motho o tloga gagwe go o nika go banka mo o nika go go buile le ene a bontshiwe gore jo tse dingwe tiro so re bereka thata le batho ba le gore ba re thusa ka di counseling re bereka le di thuthuzela mo ile go batho ba rona na go re ke re ba kopela go le thata gore nya re tsele mamma le mo a go ba le go dikinyana ha ile gore ke batho ba ne ba dula mmogo o mongwe a tlhokometsa o mongwe a heletsa sena maroko re di gore re bua le mang go thuthuzela wa go robala nyana ko matsatsinyana a santse a tsa tshweke ya go gotsa go o le reka yana go ka thusiwa ya so rena le batho ba ba re thusang thata ka di terms of counseling ke tsone ka tsone tsa di ranka tsone go so bona rena le mo re shellang teng go tswa ha o re tlhoka ba itse di kwa le go ba tse ba ye go pile ba le ke go rarabolla seno se se leng teng
ya no motho re di seng a tlhoka thuso ya lona a ka lo fitlhelela ya
ka se se ba ka di office tsa rona di ka mo Goldview 25 Church Hill mo le go re go teng le go poshe re na le di office go teng mme hela ba ka re fitlhelela mo go le mo re bone go go yona ke be ho tlo ke mogala wa bogolo go le tota mo le go batho ba bona ha ba tlhoka gore ba ka ithole ga kae ka le ka sengwe le seng kana abuse ha re bua ka batho gore ba so tlhakana re tla ga re buela ka matsogo go na le mahoko a ka go diga mowa go na le eng dilo tse abusing ba ka founa ka nako nngwe le nngwe fela ba kopa thuso re kgona go bona gore re ba isa ko kae ga go le gontsi fo rona le rona re palelo re batho bothata o ka se bokgoni o lese so mo dingwageng tse tshwane re le teng re le ba mokgatlho wa Umbrella re berekile ebile re bereka le batho ba bantsintsintsintsi re bereka le bo social development re bereka le bo mang gore ga go nna le sengwe tse e leng gore sa re palela le bone SAPS re ba tsentse motse re bereka le bone ga re na le sengwe se re palela re kgone gore nyao mangmang ko kaekae ga go ntse jaana tla o re thuse kgotsa re tseele batho ba bantseng jaana o re rarabolele mathata
okay yanong ba ka o le fitlhela le ko mafaratlhatlheng kapa le ke phone number hela gape ba le kraa ko Goldview
ba ka re fitlhelela le ko mafaratlhatlheng re na le website ya rona ya Umbrella le Facebook page ba ka re fitlhelela mo teng ga re a tšhentšha sepela ba tsena mo go www.umbrella ba tla re fitlhela foo ba tla fitlhela le yone dinomoro tsa rona le gore gape re ga kae mo North West e yotlhe
re lebogetse nako ya gago tlhale tshedimosetso eo
go lebogile nna thata ka moso le ka moso
ra leboga o ke Mildred Marupi fela yo e leng mokaedi wa Gay Umbrella mo Bokone Bophirima mme ona re bolelela ka tiro e e mokgatlhogage bo e dirang go fedisa tshotlakako ya basadi ba ba ratanang ka bong jo bo tshwanang mo malapeng a bone.